Charlie and pretenders. Charlie and Akani come and do. Wanna Vicky? They are pretenders. Dame Anna come up outside. Lakini rangi yake ni nyeusi inside. Charlie and Akani come and do. Lakini anakanya kia kia. Pretender. Dame Anna come up outside. Lakini rangi yake ni nyeusi inside. Charlie and Akani come and do. Familia ina kufa na njaa kwenye pa unaagiza nyama choma na bibi nyumbani anakula sukuma sitia unakunywa kumbe pesa ulikopa rent ya nyumba haujalipa umesota you're supposed to be the breadwinner you better sort out yourself is your real inner umeshawai saidia charity na huku kujidai una pesa kwantiti umeshawai spend time na family watoto wana njaa you better face reality Dame Anna come upe outside Lakini rangi yake ni nyeusi inside Charlie Anna kani kama anadu Lakini Anna kanya kia kia Pretender Dame Anna come upe outside Lakini rangi yake ni nyeusi inside Charlie Anna kani kama anadu Lakini Anna kanya kia kia Pretender Mzuri si yule unajudge kwa sura Balini inside ndio napata kura Siyo dem anajidai suku tu sana Na ukikaunta melala Wengi sana kuna Tom, Dick na Harry Na ana claim eti anangoja tukumari Anangoja tukumari You're supposed to be a good woman You better sort out yourself face your real inner Umeshawai Saidi ya charity Na huku kujitai una pesa kwantiti Umeshawai Spend time na family Watoto wananja you better face reality Dame ana kamwe upe outside Lakini rangi yake ni nyeusi inside Actions speak louder than words. Stop bragging that you have when you don't have. Remember that actions speak louder than words. Those who have you shared with their half-nots. Remember that actions speak louder than words.